Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okwongera okubunyisa enkola ya ensuwa mu bantu b'Omutanda nga buyita mu kisaawe ky'ebyobulamu n'ebyobulimi. Babadde yeetabye mu lusirika olw'ekitongole kya Welling Insurance Brokerage Services olutudde mu Kampala. Omumyuka owookubiri owa Katikkiro era nga ye muwanika w'Obwakabaka, Oweekitiibwa Rotarian Robert Waggwa Nsibirwa, atinogaanyizza nti okubunyisa enkola za ensuwa mu bantu ba Kabaka ly'ekkubo lyokka ery'okubakuuma nga balamu ate nga bakulaakulana. Oweekitiibwa Nsibirwa bw'atyo asabye abantu ba Kabaka okukozesa enteekateeka ya Weerinde batumbule ebyobulamu, kwe kusaba bonna abalina abakozi okuviira ddala ku mutendera ogwa waka okubateeka mu nteekateeka eno bagiganyulwemu ate ku nsimbi entono.
Ekitongole kya Ssaabasajja kigenda kugulawo amatabi naye ate era kireese n'okusula omutindo ng'osobola okugenda ku mutimbagano ne weeyungako. Awo nno nga twongeye okutumbuza eddoboozi ku nsonga eno, mugende ku Welling Insurance Business Services wali ku Muganzi Lwazza oba ku matabi ettabi ly'ebuddu lyagguddwawo, era nja kukubaza bannabuddu abalyeyunzeeko mu nteekateeka eno n'amala agenda kuggulwawo. Tulabe nga bw'olwala tofa oba tokunziiba. Sente ntono, bw'otunda emmwanyi 19 kiro mmeka ezo tetwogerako. Tezuula n'abiisi z'owaayo okufuna ensuwa oba 3 kumpi kiro 2.3 tuzitunda ez'emmwanyi tweyunge ku nteekateeka eno. Abantu baffe babeera abalwadde oba abantu baffe bwe bagenda ne bafa tube nga tubawerekera mu kitiibwa.
Senkulu wa kampuni ya insuwa ya Welling Insurance Brokerage Services omukungu Jennifer Mirembe Sensuwa ategeezezza nti newankubadde bongodde okugundira mu kisaawe kino naye basazeewo okubunyisa empeereza eri abantu b'Omutanda mu buli nsonda ya Buganda. Sensuwa agambye nti bafunye obukakafu okuva mu baluŋŋamya ba insuwa aba Insurance Regulatory Authority ky'obuweereza bwe bawa abantu ba Kabaka ddala butuukiridde.
Bwe tutunuulidde kye tuvudde tulabye nga tuteeseteeseewo nnyo product ez'abakasitoma baffe. Omuntu ayinza okuziyita enteekateeka ya insuwa eya ssente entonotono. Product ezo nnyingiko naye nja kunokulayo nga 3. Enteekateeka eya munno mu kabi nsuwa, enteekateeka eya tubere balamu nsuwa, enteekateeka eya banno mu kunyolwa. Enteekateeka ezo tuzikoze mu mwaka gino 5 gye tukubye amabega. Naye mu nteekateeka nnamutaayika tutadde nnyo esira ku kutumbula insuwa mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka ku ssente entono, okwongera bakasitoma okweyunga ku nteekateeka. Era tutunuulidde nnyo tekinologiya okusobola okutuusa oyo ali mu kyalo alima alunda nga talina kujja ku Muganzi Lwazza kujja kunoonya Mirembe owa insuwa.